nsaba kunyambo muto yakoze echo bamugezeko kumunonyereza ako banai bamukwati satwala kitundu nage nazala mulambe nsaba bamunonyereza omuto bamukwati nanga aboneze we mumateka banai nazala mwana mulamba sizala gako kitundu nze mubedi sabenyambe kulo mwana wango yose sabenyambe government yenyambe bana yenonyereza omuto yakoze echo kolwe omwana wango yo yena omwana ngata ina busago.